Everybody now, now. Sure.
Sana, ana nini shaka mana, usini
makazi.
Kill me in the Lord, if I'm your sin. Kill me in the ninafanikiwa usiku wa tacha anani nishapwa mana useni sumbuwe bana Yesu mkono Jehova anafanya mana give him glory.